Na unajua
It's
about love, baby.
Dutch the funky Dutch.
Maybe bonus ni kushash kama last puff. Tofuke bodas na ivasha kwenda bash superb. Serious love, you deserve. See as a rough, believe me, who na sab. Yo, baby, we better than ever before. A lot of things, we gotta stay on the road. Kwepata mama penzi kwenye roll. Loving is bahari to let it go. Hata nimekukufa deeply. Wendo Mrs. Ancho, my wife to be. Promise nda come marry. Ficha ulicho nacho, how I deserve, see. Ati haikai siri. Hao mademu mewazidi weriri. Sasa fame na kupea kwa remix. Nisha rekodi hii ni copy kamili.
Just one time.
Mara moja tu.
Nimebonas.